Papa na te whatitiri, hiko hiko te uira, ki runga i o maungaru ana te whenua, ka mate te marama ka pouri ka hiwa, ka taurangi te manawa, te manawa to mina, taku kiri ka tokia te anu mātou, ka horea te matangi ki te mātonga tonga, kingi o te kotahi tonga, te kingi o te aroha, te aroha i a haue.